studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaru jame fulfulde talatare jetti lewru utu jana yamde sokintu studio tamani miden tawa ele maison de la presse do bomoko do jetti nono do kabaruji du marway galo on kompititi wide kanko lamido police ngabe kidon nokkuno dirte do gawo lamino le fedde mu jawo mo dirte aliou mohammed touré be kolliti wide dum won jango hanne be de yeso seria fo jabo bon ndai di wonno le galure gawonde balet won ONG goddo tonde wattu jono be bi'e be tikkitino odo seria hani labir sebe de be bi aliou mohammed touré wana kanyun tawon golloddi do bonandaji himbe wobbe tawdnobe makko wattu jona no gonde yiltade le nokkule de wala fu ko tulmi do hen kasen golleji di fu gollama fa woteji commune ngaji kany e region ngaji ngade leledi ndi di do kabaruji dokkama kenyen seni hokkido wakande jiduna e balé société civile ende de robel be kani wattirde koyde muudeno kabaru sariyaji din gori e weltiral leledi ne endi kawtal mangal fuddi ile kenyen do bomako do le ngal do kawtal yimbe iwri leledi mali ndi kany e le tiagal leedi ndi di wonono sembe kabaruji dimi jogini on do beta ande bi bismillah modon e hedate kanko horeji kiddo fedde dum de no gita mu jawonde kanko lamino police ngabe bamde 2012 fayoti 2013 aliou mohammed touré alal bare jango mo hanna be de yeso seria fo jabo kay falidi wattu jono hayfama wiedo wadi bonandaji kewdi le ngalure gawonde wakande gubal mu jawodi ngal wonno tonde hono wori ousmane dikko
horeji police islamique kiddo darnata yeso seria alal bare warorende yeseria ka yimbe buri fu domtude kanko maman aliou yo torraji di gube jiyadin ko de ngadi wattunde saha leendi wonno e juude yude 2012 yaade 2013 de nanginimo ngallur gawande ana wonde e hawjine gubal jihadi mujaw e wi wombe le ngallur askiande yo mahamar wonno gorko gannanno torraji yo kanko yamiranno pieteedo dorri mo juude mun na koyde mun taccete fa warde e baratedo fu o dimade gawo yo gorko ciotano do guri dabaji adi do fu rewde jiadin kobe be se ben gadimo commissaire policiere mu en warbe hewbe domabe mo yildotono do o yata fu kaborde e grenadeji fu ana bakka durrol jingo gol o firata yimbe no weddimo yo lelewre décembre 2013 woni ko onanga le saha leydi mendi se o totta seria yo lelewre mars woni ko andina o cereteedo nanna joni woni arande ko o jiadinke darnete yeso suudu seria mali
yimbe le gombe to gawotobe bale derniido to hakkeji yimbe le be bonandaji ngada fewde muuden kollitiwi tan cikkiti odo seria sabi de saaji wana kanko aliou mohammed touré o tan waddi do bonandaji be bi yimbe le wobbe anton wattu jonano gonde yilad le ngalure gawonde jaatan ngado ko jiddu en fu kollitiwi do fa hande be do yimbe le nanga ka tono ciagal muudu do wombe do be le hen wiide wobbe ngabbe di do bonandaji jaati ana gonde e laamo nyalawma hande no kede kanko nuddirte do fatoumata touré kanko laami fedde ONG de nuddirte grefande como se fido hen do fatitango Muhammadu Samaseku
ya enoto ya di
ele bindi neddo goto holitama wide kala mo latida so a jom bawde ma so atalka jukko je seria wadan so jom lato balejo madanejo ni mila wide odo sifana forra e jogola kanko herojo kiddo police be gubal mujao aliou mohammed touré andon wide wotu mo hala seria mako wodi wono mako en hewbe galdo gubal burbe mo jati wadde bonandaji hakkini hajuji mun en wono ni fay hunde walani anay mabbe jati goli dobe ilam o wakat jun o impamal fi o do jogola denno kala ko lati jabu seria o suni hono en mako hobbe natal e juude seria dun latto mere sabe do amen dun wadi minen do albarka allah mi mayal tafu dun woni ti allah o jati denno suni fi wuri kala ko lati jukoje de haaju amen wala hen
vraiment très indifférent
se grab songa biddo be mala me ande gal o do bayl ni terton mi jojju modo non noddimi do di do numeroje di kala ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi fedde humnide kabaru société civile en leedi meden di kenyam be jidi e walde seninde ko ni faana mudu fa do to wattu jonon kabaru ju gondude feccut bibbe leedi di fa yottino nu gal seri gal wori halaji kew du kalam le hen fedde seninde be kolitir wattu jono o golleji di fu gollama dabareji di fuddu piamno wote di kane wadde leedi meden di kedam kanko no dete brema allah touro kanko no horeje conseil national de la société civile leedi meden di ko mo sifido hen do faccitango mohammedou samaseku
notre pays est cristallisé
kabar wote nouvelle seraji di lati ke sababu lamu kobe be e bibele ndi galda dande ndenno imade amen hettinade be do fuf di politique kobe yade e jamare nde yalla kallal sawbinogal jam e dejer lidi ndi na huntane hore ndenno kambar dum min dawri tutundiral hakillaaji imade amen jati andude sifa landinal gal seni wondi bangal fanda mabbe hebgol wuteji min beltige sanne teekade wiide e be kinni golle mabbe no feewiri gollirde seni nde na landini jati su nder lidi ndi so tiagal lidi ndi bangal kala imadraji di be ngadi di ndenno gollirde mabbe fuf na landinani dum fayso hande
no on leur demande de démarrer dès aujourd'hui
no roobele be kani wattirde koyde muude kabar no politique wori leleedi meedi ndi fayotto no nuude seriyaaji de kani jewtirde de hollitaabe do no faana kawtal puddangal ila kenya do bamako do le ngal do kawtul ko yaati roobele chapande nay yurube leleedi ndi kani yurube le tiagal leedi ndi anay magal le baldi be ngaram be tottindiro do hen hakkilaaji ko hen laata dande roobe so bami fa anniyaaji di yana bame leleedi ndi lannibe o do boto yo fedde woni zende be no dirta ndi ay wonde leleedi meedi ndi kede kanko no dirta docteur Mariam Djibril Lamayga ko sifido hendo fotitango mumini sendebu.
La rencontre d'aujourd'hui a pour objectif
imma de kawrital handende yo sembimbinde bawde rewbe bangal kabaru mabbe andinde sembe e basal mabbe bangal politikako nafa mawdo woni hen sabede adadu rewbe de leydindi yo chapande joy e gugu le temedere fu denno so be ngala damde le dabareji politikako yo honno feccere bibe leydindi bamata hakke ko be kandi weltingol sariyaji kewdi ana wonde wadede joni no talkur kawrangal kanye weltingol nuigal saria deno ana hani himme jirawbe wattene hakkile le weltingol sariaji
dans ces différentes réformes
kanko ministre communal kabaru hagiter lamu leleedi meedi ndi kenya wono to kuli koroto alhasan ag mohammed musa o yeho jowtik to no kabaru dido golle jongoro jewodo hon dabareji kandi daddede ton wattu jono no kabaru hagiter lamu wori ton tiagal ko mo yidno yimbe lombe tombe o halnibe dati fudi mo hani addirade nyalawma hande no kedemo ko mo sifido hen do faccitango mohammed samaseku
set orientation stratégique a été
de do dabare hejo golle na huntana hore nder tongande leedi ndi humani nde hagiter lamu mo gouvernement o huntani hore nyande 10 leru février hitano 2016 e do atikisi dabare je hagiter lamu leedi malindi na pawi do tobbe hono fanda buddo fu fandaari raison ngaji nder kabaru yirwere nokuji di sifa jogola lamu sombinogo holare jamare nde gollidal sembinangal hakunde lamu ko babbe gollobe hagiter lamu denno dabare hejo golleji di yonugal fandaaji moni lamu o kany lamore de bangal golle dido ba hakter lamu bangi goddo dun yo huncangulo hore golleji lamu jagnduji di e kanye faaba fewde e totugollo kasindene de chapan itati li temder do kasindene kande totore do e hitande 2018 yo faaba mo dabar lam o sawbini
kollectivité de figol ballon don sukabe mali jogibe dubi sappo jeegon rewbe be wiama kenya be kebi ngalu dum won be kawi leedi zimbabwe ndi non hollita wiede miccete den wiide arande dum won ala jappino do dubbe kawi no dum won leedi egypte ndi hollita wiede dum won nyalom hande be kani fiide leedi gol ndunde e salminti dido golleji de be noddita mozambique miccete den wiide mali koyde nay e banta o do kuppo
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
grabu jonnede djelo ne le reso ngaji meden di en puddirando segudo fedde no dirta croix rouge maliebe gondi e famide yimbe la wonde tonde no kabaru dese wala mabbe gal o wordi le fana mudu fa yoto wattu jono no jamarde fu hani famirde ton dese wala mabbe gal diyaade yon hono dum hani wadirede le dogotoroje gonde tonde se durute ngardam fa do burem do ko yati yimbe la chapande je humnibe ton kabaru dogotoro ya kanyen gondi e famine no pesse suka be kani wadirede ton fa yoto yalla hono be kani sekirade nyo uballa de do pese don suka be libbitati fa yotto yo dubi je kanyen kani feser ton koni fa na mudu fa buita maye maye suka be li lamu buremo dute garanti minirem fa no kono dirte de nyorodi sa hel wotto jonobe collective de fedde mabbe wonde ton humminide habude kabaru yorko wiama be tutti ton ledde be tutti nokku ko yata hectare ngaji didi dum won den mabbe no dirte no kuluba wonde to nyorotonde holli tam wieddu ko yata ledde temede jetti kanyen tuta ton be collective ledde tuta be fu furdu yo dum wonono ledde ba yoje acce de dum tuf dum tuta ton sabde be kulliti de don ledde ana bay wurde kala no yor ko wordi fur tagal mu dum be hollita ngel be kokki jamara wonde ton de gazuji de yalla hono hani yegitirde ledde gonde ton de secret blocate nyalawma hande kabaruji meden dimi jootu sanne hedade hejo jam hollitinde wi studio taman do wala fu ko ni faanaame sono ko don do kabaruji de fulfulde ka fa hande fati je hono andir don no do e seeda yowtere meden de ana wodi wassalam. See you tomorrow.